Hi guys. Yes, Sizwe. Wawungaqalaphi nje uthi uzama ukuba difficult. Induku isha mfo, wawungaqalaphi nje, wawungeke uzuqalise. Wawuyiphaka manje nje induku nje, wawungaqalaphi nje, asinikwanga lelo thuba. Ya ke manje ngumama ke mina. Ya, ngingathi mina inesha yami ngikhule nabafana, ngikhule ngiyimela. So mina ngikhule ngiwukhandashisa, sengisheshe esayidini lokuthanda ukulwa. Yabona nje umuntu uma kangisukela mina bengimsheshe ngimsheshisele. After school is after school. Kodwa mina ngumama ngiraise indodakazi ena-14. Usweet, akafani nami uma kufikwa lapho. Yazi usweet, she's so sweet nje, uyi-opposite nje yami. Mina uma ngisakhula bekwazi ukuthi after school is after school. Yena nje u-very sweet, usweet ngale ndlela.